haja kapita, mikigu na ushafika, inaga nyonjanita. Baby, shauru taki kabisa, eti unachena visa, vya fira mina musa vingi. Ikilala na utakama, naniita, nafumba macho, navuta shuka, naona napumbazika. Unishika kwa ndipo hapo nafarijika. Mambo yako, mahaba yako, ndo maana natononoka we.
Wana 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 wana, pale tulipokutana, mikono tukapeana, macho yakatizamana. Wana 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 wana, pale tulipokutana, na makubadilishana, nafsi kukubaliana.
Marathi yaeza siwe na dawa kwa penzi ya kapona. Rabi ameni banusura jeuri sina tena wendo ganzi. Meni maliza hasira sihumwe wakisema. Nidekeze, nilewaze, washushuke wanyamaze. Nikinunda nibembeleze, usini pepe nipulize.
Watu ume washituke, roza ozi wa ume.
Pike ule chote, unenepe upeneze.
Wana 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 wana, pale tulipokutana, mikono tukapeana, macho yakatizamana. Wana 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 wana, pale tulipokutana, na makubadilishana, nafsi kukubaliana.
Ukitaka uniweze nibebe wewe, ukipenda unibimbe nikumbatie. Hata watu watuone wakahadithie, nitambulishe niringe niwavibie. Ukitaka uniweze nibebe wewe, ukipenda unibimbe nikumbatie. Laiza tuone akahadithie, nitambulishe nitambe niwavimbie.